Tama. Uko happy. Kwani barija usiki. Kuja tama. Ungekumumisha fika hapa kitama. Ebu kate simu. Deka moja. Deka moja. Nakupigia. Ritemta. Ritemta baby. Wapi. Nasi ukuja niko ndani mnaokopa nini ya gritemta. Niko kwa nyumba. Wapi. Ritemta.
Huyu ni nani? Usijaribu kuliza mimi nani sawa. Ameni call na kuna mali naenda. Na mimi siendi mahali.
Sipazi jeria ni dupa etu.
Wendy, now you know.
Peter, Carsapun.
The type of volcano.
The day Jones.
Far boy Bush.
Get the K for Canadian.
Give me the dance. Drum.
Siriani ya 2 by 2 sasa dada ukidance unangam na kutunga duba Abdala ina daireso Siriani ya 2 by 2 Siriani ya 2 by 2 Siriani ya 2 by 2
Acha waka mwili kama akianoa Kama meno mbaya hii ni tangoa Aniweka kwenye throat alafu anakohoa Enabini lete poti jugalo na koja Piga magoti unafakuni ya mbudu Akule bambu ki African bantu Naipiga tempo ile ya Cindy Sanyo Skini itejina gal misi kufaha Iko titan tuto watafeta Na kamna kiti chula zima utahema Utatangaza hila zima utasema Hii ni 2 by 2 kupiga na kuenda
Siriani ya 2 by 2 Siriani ya 2 by 2 by 2 Sasa dada ukidance unangam na kutunga duba Abdala ina daireso Siriani ya 2 by 2 Siriani ya 2 by 2 Siriani ya 2 by 2
Okay, so sinjotika kam denge sindenga Na kutoka kakingale ni kipienga Offlet na wakunyo kama fanta na mangyusho Mebeba makunyambes kama kanta Rada mnyonyo na ito volcano Mini janjes na natoka islando Nikiwa raima nilikuanga chopi mao by 2 Ndived miguza teacher after teo Kama sansesu ni dandie Iyo ndina niko idha ya kuitandika Muguruma kama nduthi ni kinjotika Dispodu iyo ponge ina utam hey.
Siriani ya 2 by 2 Siriani ya 2 by 2 by 2 Sasa dada ukidance unangam na kutunga duba Abdala ina daireso Siriani ya 2 by 2 Siriani ya 2 by 2 Siriani ya 2 by 2
Ninangima kwa ngife venye ninaona low form Lazima ijipe magiremba wanifata wanasema niko konki Ati wananoti na wananinoki Mwanzo tunaeza kuwa like Bonnie and Clyde Lakini zi habari zako misi die Mina die tukubanjo sijali uko waya au umedungwa kazi Manze pia miuva nyole ya farasi Fresh out the UK ya mwendi kominjage Rangi safi weza theni mi ni mkamba Mbogi yangu fiti si mbogi ya wa mama But to blow up call me Osama
Siriani ya 2 by 2 Siriani ya 2 by 2 by 2 Sasa dada ukidance unangam na kutunga duba Abdala ina daireso Siriani ya 2 by 2 Siriani ya 2 by 2 by 2 by 2 by 2 by 2 Siriani ya 2 by 2
By 2 by 2 Mina penda for some forms Ama handsome forms a handas Na wabien kwenye bed wanajua mini rest Sasa kwenye beat wanajua joe tu ni hit Nikipita kwenye streets wanadai tu magig Wanadai tu mahits wanadai ni wafis Nilicheza jolo wakajua mini beast Na kibamba mkoba wangu anajua ye ni queen
Jani pongi ni gongi na form ya manduku Kanali sijishuku lama ya duku duku Come back manyu no to chill na wenyewe Steams ikitaru ita uber tusepe Toni ya genge, mina mabeshe Agiza patiwa, itisha upewe Makali na juice, vela na food 2 by 2, mdiki chukus Vile unatembea, tiger pazimu Leo ni lazima ni kujenge kamchinku Baby shika simu ni kanali kapitana Nataka kukutubu Siriani ya 2 by 2 Siriani ya 2 by 2 by 2 Sasa dada ukidance unangam na kutunga duba Abdala ina daireso Siriani ya 2 by 2 Siriani ya 2 by 2 by 2 by 2 by 2
By the way, Fadi, uko poa? Ama bado unadai ingine?
Aki mwote akwani.